Mimi nimeona wema, wema wako. Mimi nalisifu jina lako. Kome imara, simba wa Yuda. Sitaona haya, wewe beleza. Lord, I lift my hands, wewe wastahili sifa. No one else but you. Here is my worship.
Here is my worship. Hey.